ukutumi nwa weka
Ibala ya Mose
Yeka sende monero ka benefit
Ibala ya Mose
Yetule fima keweka kalufumo
Ibala ya Mose
Uleipanga ufamu manager
Ibala ya Mose
Tulimano kutapirisha bose Bose
Ibala ya Mose
Sona nebo timone chaka nyoko
Ibala ya Mose
Na kwabo mwine wachipe icho
Ibala ya Mose
Tata, ni bashikuru bashile bala Mayo, bebe niko batata Teti, kikali nensala Yose natukwata
Ngawaswa,
akali konse nishiwebo ya depa Fuebo nga tualanda, nishikupu mwane fikoti Fuebo nga tuasosa, nishiyavipa Batili bala yesu onze Nechine na mwishiba mayo Elo baba no mfuro Batatanga baswamo
Nishi
hey, Nishi
Ibala ya Mose
Uka itemwe Ukutumi nwa weka
Ibala ya Mose
Yeka sende monero ka benefit
Ibala ya Mose
Yetule fima keweka kalufumo
Ibala ya Mose
Uleipanga Ufamu manager
Ibala ya Mose
Tulimano kutapirisha bose Bose
Ibala ya Mose
Sona nebo timone chaka nyoko
Ibala ya Mose
Na kwabo mwine wachipe icho
Ibala ya Mose
Ela va boss Tu bombe de wino apo Wanyenye apo Apa yoko liamo Tualiamo bose va boss Yecho chena mwadishiba Ushungulu kamwibala limo Watala ndeko Pafibi Shichave pa Mwalaba Tulima bose Ibala yesu bose Ibala yesu bose Nombangeyo piefya Nishi hey, Nishi
Ibala ya Mose
Uka itemwe Ukutumi nwa weka
Ibala ya Mose
Yeka sende monero ka benefit
Ibala ya Mose
Yetule fima keweka kalufumo
Ibala ya Mose
Uleipanga Ufamu manager
Ibala ya Mose
Tulimano kutapirisha bose Bose
Ibala ya Mose
Sona nebo timone chaka nyoko
Ibala ya Mose
Na kwabo mwine wachipe icho
Ibala ya Mose
It is what it is. Yeah, yeah. Exit.
Exit.
Let's go.
Production.
I hope the message is clear.